Ele mesmo de América. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaje mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiboneza nshuti muduteza amatwi, muri kumwe na Fidel Nyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda n'abahoze muri FDL barishimira umubano no gukorana hagati yabo n'abandi Banyarwanda batabaye abasirikare.
Muri rusange ni koperative imaze kuba ubukombe, ifite uburambe bw'imyaka 12. Igizwe n'abanyamuryango barimo abahoze mu ngabo zitandukanye, harimo n'abaturage basanzwe.
Ubu ni Fidel Wibabara ayoboye koperative abajana n'igihe ifasha bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda n'abahoze muri FDL. Ijwi ry'Amerika Washington DC. Amakuru rero, inkuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'igihugu n'abahoze muri FDL barishimira umubano no gukorana hagati yabo n'abandi Banyarwanda abatabaye abasirikare. Bishyize muri koperative abajana n'igihe yo mu karere ka Musanze yabafashije kwiteza imbere mu buryo bishimira. Mu kurikire ikiganiro bagiranye na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Koperative abajyana n'igihe ikorera ubuhinzi mu kagari ka Cyogo mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze. Ni koperative igizwe n'abanyamuryango 113 nk'uko perezida wayo Bwana Wibabara Fidel abivuga.
Igizwe n'abanyamuryango barimo abahoze mu ngabo zitandukanye, harimo n'abaturage basanzwe. Hari ingabo zaturutse muri Egisifane, hari abasezerewe muri RDF ndetse n'abagiye baturuka muri FDL mu bice bya Congo. Muri rusange ni koperative imaze kuba ubukombe, ifite uburambe bw'imyaka 12.
Muri iyo myaka 12 ubu umunyamuryango yavuye he ageze hehe?
Ubu urebye nk'uko wabonye kuri siroga yacu, twavuye kure tugeze kure kandi turashaka kugera kure. Koperative twatangiriye ku 10,000 ku munyamuryango, dutangira turi abanyamuryango bakeya tugeze kuri 28, ariko twateye imbere mu banyamuryango aho tugeze ku 113, ndetse tubasha no gutera imbere ku mugabane, aho umugabane uyu munsi ugeze ku 400,000. Ubwo urumva kuva ku 10,000 ukagera ku mugabane w'400,000 ni ibintu bishimishije mu buhinzi.
Bwana Wibabara ryoboye koperative yahoze muri FDL. Reka komeza tugereranyiriza ubuzima yabagamo mu mashyamba ya Kongo n'ubwo uyu munsi n'abagenzi be barakurikira.
Ubuzima bw'uyu munsi mbona ari ubuzima bw'indashyikirwa, ari ubuzima bwiza, kuko uyu munsi nkora nteganyiriza ejo hazaza. Naho nko mu mashyamba ya Kongo, aho nari ndi umusirikari, za Masisi, za Rucuro, za Karihe, twahoraga turi mu miguruko tugenda gusa nta guteganyiriza ejo hazaza. Icyo nabaga ntegereje ni ukuvuga nti tugiye kurasana, kuko buriya iyo ugiye ku rugamba ntabwo uteganya gutaha. Ni ibintu bibiri, ni bitatu, aho uteganya gutaha uri muzima, gupfa no gukomereka. Ubwo ibyo byose uko ari bitatu, wagira amahirwe ukabona utashye uri muzima. Wagira umwaka ugataha wakomeretse, cyangwa si wagira ibyago ugasigaye ubuzima. Ubwo rero nta hantu ubuzima bwa hano mu Rwanda buhuriye n'ubwo hanze, cyane cyane ko komisiyo ya demobilizasiyo yagiye idufasha ikatwinjiza mu buzima busanzwe. Nyuma yaho kubera ko koperative nza kubona amahugurwa yo guhinga kijyambere, aho ndi mu bahinzi bashobora kwibonera umusaruro uhagije ushobora kuntunga, kuko hari byinshi twagiye duhindura. Nko muri iyi regiyo bavugaga ko nta muntu w'umuhinzi wigeze agura n'igare, ariko ubona moto wayigura n'ikirenze moto wakigura mu buhinzi, bitewe n'uburyo abantu bamaze kutubona nabo bahise bakunda umurimo w'ubuhinzi. Ubu guhinga mbere bavugaga ko wabuze icyo akora ari umuhinzi, cyangwa bavuga ngo wirukanwe ku kazi ngo yasubiye kwisuka. Ariko ubu sinzi niba isuka umuntu yayivuga nabi, ndi kumva ntabwo kujya guhinga ari ka kazi ukora ari uko wabuze ibindi, wabuze icyerekezo, ahubwo ubu ni umwuga nk'indi. Nkuko ubwo rero iyo ugereranyije ubuzima bwo dufite hano mu gihugu, nubwo nari ndimo nkiba muri FDL, wasanga ntaho bihuriye, cyane ko wabonaga nta guca, niyo wagira umwenda ntiwabona igihe cyo kuwambara, usanga ntaho buhuriye ubwo buzima bwo nk'ikugereranya byo
ntawabona uko ugereranya uko ntawapata igihumbi ngo kigereranye na miliyoni ngo bishoboke ubwo n'abari ubwo usanga barasigaye inyuma iyo bageze ino usanga bibaza bati nibo cyangwa ntari babandi twabanye kuko araza agasanga wariteje imbere.
Natubwira amazina yanyu.
Nitwa Nsengiyumva Theoneste.
Uri umunyamuryango w'ikoperative abajyana n'igihe.
Ndi umunyamuryango wayo mazemo imyaka igera muri ine.
Hari inyungu umaze kuyibonamo kuva aho igereyemo?
Maze kubonamo inyungu nyinshi. Inyungu za mbere ni uburyo nigiyemo ubuhinzi. Inyungu za kabiri ni amafaranga nagiye nkura mu bwo bumenyi nakuye muri koperative mu buhinzi nyine nagiye nkora. Mfashe muri rusange mbaze nk'ibyo maze gukuramo ndumva maze kugeza mu masamba ya miliyoni nk'eshatu.
Wabonye ukesha kuba muri koperative?
Eh.
Wanabaye n'umusirikare? Wakoze ikihe gisirikare?
Nakoze igisirikare cya RDF.
Wasezerewe ryari cyangwa se wakivuyemo ryari?
Nakivuyemo muri 2008.
Kuva 2008 uri muri koperative, wahuriyemo n'abandi bakoze ibindi bisirikare haba muri FDLR cyangwa se n'abandi, mwabanye gute mubanye gute kugeza uyu munsi?
Kugeza uyu munsi nta kibazo dufitanye, tubana neza, ari abaturage tubanamo, ari n'abavuye mu mitwe yo hanze ubwo aribo twari duhanganye nabo, nta kibazo tugirana, nta kibazo tubanye neza.
Ntabwo mwihigeze haza akantu kugira uko rwikekwe cyangwa se ko kurebana nabi?
Ntako, kuko umuntu wese uvuye mu gisirikare anyura mu mahugurwa. Ndumva rero nta kibazo twigeze tugirana kuko buri wese yarahuguwe.
Nta kantu ko gutebya mujye mugira se ngo mwibutsanye nk'igihe mwari muhanganye?
Gucyurana ntaba birimo, ariko nk'abantu bahuriraga ku rugamba iyo mwica ahantu nyine muraganira mukibutsanya uko byari bihagaze, ariko nta gucyurana nyine ari ibiganiro.
Nandi mwatwibwira?
Nitwa Nzikuriza Emmanuel, ndi umunyamuryango w'ikoperative.
Kuva ryari?
Mazemo nk'imyaka igera muri itatu.
Weho hari inyungu maze kuyikuramo?
Maze kuyikuramo inyungu. Njyewe maze gukuramo inzu y'amabati nabaga mu mategura, mbo maze kugura n'uturima tubiri, nizera ko inteza imbere rwose nta kibazo.
Nawe wakoze igisirikare, wakoze ikihe gisirikare wowe?
Nakoze igisirikare cyo kwa Habyarimana, kora n'igisirikare cya FPR Inkotanyi. RDF. Aho nsezerewe maze imyaka icumi mvuye mu gisirikare.
Ubuzima umaze kuva mu gisirikare, tubwire uko byagenze.
Ubuzima bwa gisivire nta kibazo, ngemeze neza, guhinga ndahinga, ubumbanyi n'abaturage neza, nkuri yinjira gutabara ku rwego rw'akagari.
Tugereranyiriza noneho ubuzima bw'igisirikare, wakoze ibisirikare ngirango bibiri bya leta, ubuzima bwa gisirikare bwari bumeze gute?
Ubuzima bwa gisirikare cya leta ya mbere nakoze bwari bwiza, nuko bwaje gukora amahano, bakora jenoside, bageze aho RDF irabarasa barahunga. Ariko kugeza ubu ubu ngubu uri kugenda neza nta kibazo, nta shida rwose.
Ni iki cyakugoye cyane mu buzima bwa gisivire ukimara kuva mu gisirikare?
Urabona ko najyaga mpembwa ngeze mu giturage, binsaba kugira ngo nkoreshe ingufu kugira ngo nongere nsubize gahunda ya gisirikare, nkuko nahembwaga muri gahunda ya gisirikare, binsaba ingufu nyinshi, gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo mbone nkaga amafaranga najyaga mbona mu gisirikare. Ariko ubu nta kibazo, ubumeze neza, nta shida.
Mu mibanire yawe n'abandi haba muri koperative ndetse no hanze, ubona bimeze bityo?
Mu mibanire yanjye n'abaturage nta kibazo, muri koperative tubanye neza, nta ribi. Iyo havutse ikibazo tugikemurana hamwe, ndizera ko nta kibazo rwose muri koperative.
Nitwa Ndayambaje Jean Pierre, kuba ndi umwanditsi w'iyi koperative abajyana n'igihe.
Waba waratangiranye nayo?
Ndi umwe mu bantu batanu bagize igitekerezo cy'iyi koperative natangiranye nayo. Muri rusange iyi koperative imaze kumfasha byinshi, cyane cyane duhere ku bitekerezo twahurije hamwe, kuko njyewe ndi umuturage usanzwe, ntabwo nigeze ngira igisirikare, ariko twahuriye hamwe n'abari bavuye mu gisirikare duhuza ibitekerezo, dushakisha uburyo twakwivana mu bukene. Twatangiye kuba nk'uko bikubwiye duhinga, turahinga, dufata gahunda yo gushakisha uburyo twakwinaza ibinyomoro ndetse twigisha abaturage guhinga n'inyanya. Bigaragara ko hano hatangiye kugenda hahinduka. Ubu ngubu muri aka gace urebye, abahinzi b'ibinyomoro, abahinzi b'inyanya bari mu bantu bateye imbere. Ngira ngo unarebye no hanze, urabona amazu agiye atandukanye mu rwego rw'imiturire, abantu baje gutura ku midugudu. Nanjye rero muri abo ngabo nkaba ndimo, nabashije, nari ntuye muri iyi misozi, mbasha kuyivamo. Ubu nanjye nkaba ntuye hano muri uyu mudugudu, ndetse mu byo ntatekerezaga kubona ikibanza ahantu ngahangaha nkacyubaka ubu ngaba maze kugira n'abana bageze muri secondaire nkaba mbona uburyo nabigisha naho guhinga hagiye hiyongera nta butaka nari mfite kuko ninjiye muri koperative maze kubaka ariko nkiri umusore nta bundi bushobozi mfite bwo kwibeshyaho ariko uyu munsi wa none maze kubona ubutaka bwo guhingaho nubwo butaragira ku rugero nifuza ariko ndahinga nkeza kuko niba mfite ubushobozi bwo kuba nakweza yenda toni y'ibigori ishobora no kurenga nkaba mfite ubushobozi bwo guhinga ibinyomoro iyo ibinyomoro byeze mu cyumweru mu byumweru nka bibiri nshobora kuba nabona toni y'ibinyomoro nkayijyana ku isoko nkabona amafaranga ibyo nkumva bimfashije nkumva mu kuri ibitekerezo twahurije hamwe byaratumije nanjye nzamuka
none ubu bimwe wavuze byo kugereranya ndiba gukoresha urugendo rw'amezi atandatu n'ibirenge none buno urugendo rw'iminota 30 ni ugutega moto muri byose usanga hari ibintu byahindutse bidashoboka kugereranyika naho buriya twari turi mu buzima bubi cyane cyane aho umuntu akora urugendo rw'umwaka none butanazi niyuje aho hari nk'abavuye kamina n'amaguru badusanga bari bazanye na mudacumura badusanze imasisi ahantu bita kibuwa bakoze urugendo rw'umwaka n'igice ruri kurenga n'amaguru umuntu aha ari umusore w'ibiro 80 agasigarana ibiro nka 50 kubera urugendo rw'ahamuri mbese nta n'uwabona uburyo bwo gushima leta y'u Rwanda ahifata abantu bahoze bayirwanya bakongera bakabana neza ubu nuko mwasanze tutari kumwe twateranye uribye ukuntu tuba tubanye ntiwamenya ko umwe yakunye muri FDL undi muri RDF usanga turi abavandimwe abaturage turi kumwe ugasanga nta kibazo kirimo twese nta wikebake bundi
hari itandukaniro cyane cyane ku buzima bwo mu ishyamba se bugengwa n'amategeko buri mu ishyamba nta proje naki ntaho ngaho navuye nahavuye nta mwana ngira ntavuga mfite ubumuga mfite umwana wiga muri secondaire mu wa mbere ni ishuri ry'amafaranga muri interina abana banjye bariga ubu ni ubuzima bwiza ryabo ngasinzira ntacyo nta hantu bwahurira n'ubwo mu ishyamba ubutegereje ko umunsi ku munsi ushobora gupfa
koperative abajyana n'igihe imaze kugura imodoka ifite agaciro ka miliyoni hafi 40 ibafasha kugeza umusaruro wabo ku isoko ifite n'inzu itaruzura neza yo guhunikamo no kumisha umusaruro w'ibigori kugira ngo bigemurwe ku isoko bifite ubuziranenge bwifuzwa ifite kandi ihema ryabugenewe rikoresha imirasire y'izuba ribasha kumisha toni nibura 3 z'ibigori mu masaha 2 yonyine bafite umukozi woherejwe n'ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi akaba ari uberekera uko bahinga kinyamwuga no gufata neza umusaruro
nk'uko mubizi mu Rwanda uyu munsi dufite ikibazo kigendanye n'uruhumbu akaba ariyo mpamvu cyane cyane ndi hano kuko mwabibonye muri stoke wenda ibigori mwahasanze nyumba witegereje mu mifuka wabashije kurebamo ubona ibigori birimo byose n'umweru akaba ariyo mpamvu umunyamuryango wese aba agomba kubona amahugurwa y'uburyo azafata neza umusaruro kugira ngo ugere ku isoko ufite bwa buziranenge dushaka mu bwiza ndetse no mu bwinshi koperative yo icyo tuba hano ni ugufasha koperative kubona amasoko yaguye kuko ikibazo cyo kugurisha mu bamamyi umumamyi wo kugurirwa uko ashaka kuko akenshi udafite isoko akwereka ko nta handi uzabijyana nko kwanika ibigori baba barabonye amahugurwa gufata neza umusaruro umuturage akamenya ngo nzasarura iki gihe nzanika gucya ibi kigori cyeze kiba gifite ibi bimenyetso ibyo akaba bizi urumva ku mahugurwa nta kibazo baba bafite noneho bakongera gashishikarizwa kwanika mu mahangari noneho nk'ibigori cyane kuko nibyo bahinga cyane urebye
muri rusange abanyamuryango b'iyi koperative baba babaye abasirikare cyangwa batarigeze bagikora bahamya ko imibanire yabo ari myiza n'abandi buri munyamuryango avuga ko hari intambwe ishimishije amaze gutera kubera guhuriza imbaraga muri koperative bafite intumbero yo gushinga uruganda ruciriritse rukora ifu ya kawunga ruzajya rutunganya umusaruro wabo bakaba banagura n'abaturage babakikije
turunguka ariko tuba dushaka inyungu irenzeho kuyo tubona nk'uko twababwiye tuti dushaka kugera kure tuba dushaka inyungu irenze cyane ko ubu ngubu turi muri gahunda yo kuba twagira uruganda rw'ibigori ibi bigoraho kubigemura hirya tukaba twabibyaza mu kabunga kuko tumaze kumenya tekiniki zo kugira ngo tubone umusaruro uhagije
nsoje nshimira abayobozi n'abanyamuryango ba koperative bajyana n'igihe twaganiriye namwe baduteze amatwi ndabashimiye nitwa Claude Ganza Munyamagana iyi ni Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu mugambi wo guhijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika uyu munsi turanyarukira mu Bushinwa reka mpijambo mugenzi wacu Eugene Mukankusi
Nshuti z'Ijwi rya Amerika mbanje kubasuhuza ubuheruka twabagejejeho ikiganiro twagiranye n'uhagarariye Best World Link Group mu Rwanda ikora ibikorwa byo kwamamaza ikanafasha abanyeshuri bifuza kujya kwiga mu mahanga uyu munsi twabatumiriye umwe muri abo banyeshuri ni Mugisha Jean-Claude yiga mu gihugu cy'Ubushinwa twakire rero mutumirwa wacu ku Ijwi rya Amerika Jean-Claude Mugisha urakoze cyane kutubonera aka kanya kugira ngo tuganire
Murakoze cyane namwe kumaka kanya kugira ngo tuganire
Ese umaze igihe kingana iki wiga mu Bushinwa wiga iki
Maze umwaka n'igice niga mu Bushinwa niga mechanical engineering
Watubwira se muri make ugitangira gushakisha uburyo bwo kujya kwiga mu Bushinwa wabyifashemo gute uhagarariye Best World Link Group ya tubwiye ko uri mu bo yafashije wabyifashemo gute
Chaka kujya kwiga mu Bushinwa nabajije bagenzi banje bariyo bambwira ko bakoranye na Best World Link hanyuma nanjye ngiye ndabareba baramfashe
byarakoroheye wabigenje ute kugira ngo byihute niba byarihuse cyangwa se niba hari n'ingorane wagiriyemo
urebye nje byaranyoroheye cyane nta kazi kenshi byansabye byose barabikoze neza nkuko bari babinyemereye
icyo bagusabye ni iki
icyo bansabye ni documents zisabwa n'amashuri bakorana nayo urebye nibyo nta kindi bansabye no kubabwira icyo nifuza kwiga ubundi akazi kandi kazi kose gasigaye nabo bagakoze
ubwo byabafashe nk'igihe kingana iki kuva ubisabye wegereye Best World Link Group noneho hagati yo gusaba no kwemererwa cyangwa se kugira ngo bicemo byafashe igihe kingana iki
byarihuse cyane kuko amashuri bakorana nayo babasha bafitanye amasezerano ntabwo byarengeje ukwezi n'igice ibyanjye byamaze gutungana
ndumva byarihuse ubwo ni ukuvuga ko wowe wari waramaze kwitegura warashyize hamwe ibikenewe uretse izo dokima wari waranabashije no kureba amafaranga uzakoresha cyangwa se n'ubundi buryo uzakoresha kugira ngo bigufashe mu kwiga
yego umunsi ku munsi uko application genda bagenda bakumenyesha bagiye bambwira aho bigiye bigeze bakambwira ibyo ntegura inzira yose urebye bayinyoboyemo
nk'ubwo se ugiye kujya mu Bushinwa barakubwiye bati teganya iki
nta bintu byinshi nateganyije urebye kuko ibintu byinshi n'ubundi naho biba biva ikintu cyonyine nateganyije nyine no kubukinga iyo tike y'urugendo n'ibyo muri make
mu byerekeranye se no gushaka nk'imyenda ukurikije ubushyuhe n'ubukonje igihugu cy'Ubushinwa ntabwo kimeze nk'u Rwanda byo wabigenze gute
ibyo ngibyo bitewe naho bari bankureye bari banteguje bambwira igihe cy'umwaka uko biba bimeze nagiyeyo hashyushye ntabwo nari nkeneye ibintu bishyushye cyane ntabwo byangoye ibyo ngibyo bijyanye n'imyambarire uko hagiye hakonje niko nanjye nagiye ngura imyenda nkurikije uko ikirere kimeze
nuko umaze kugera mu Bushinwa si ubwo nk'ikintu ikintu cya mbere cyagutonze cyangwa se ikintu cyagutunguye wasangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika ni nk'iki
mu by'ukuri njye nta kintu cyangoye nsanzwe nkunda avantire cyane kubona umuco mushya ibintu bishya njye narabikunze cyane nta cyangoye mu by'ukuri
ku bijyanye se n'ururimi cyangwa se urebye hirya no hino ukabona baravuga ngo ukunda avantire ariko ukareba hirya no hino mu ishuri ugasanga abantu mutaziranye mu gihugu cy'amahanga byo wabyakiriye ute
birumvikana ururimi rubanza kuba ikibazo mu minsi ya mbere ariko gahoro gahoro ugenda umenyera ukagenda umenyera nyine n'abantu baturutse hirya no hino ku isi mukagendamo inshuti gahoro gahoro urebye ntabwo ku bwanjye ntabwo nabyita ko ari ikibazo ahubwo nibyo n'ubundi nagiye nshaka kureba ibyo byose
hari abandi banyeshuri b'abanyarwanda wasanzeyo bari bakigayo watubwiye ko hari abari baragiyeyo wabajije mbere yo kugenda hari abo wasanze ku buryo mwaba barabashije kukumenyereza bakagutoza kuba muri kiriya gihugu cy'Ubushinwa
yego baramfashije cyane bampaye contact z'abandi bafashije mbere baranyakira niyo mpamvu urebye bitanangoye cyane kuko bakomeza kugenda bagufasha kuva application tangiye kugeza ugezeyo baragufasha cyane rwose.
Uko byerekeranye se n'amasomo byo byifashe gute muri ibyo bya engineering byimeze gute?
Byerekeranye n'amasomo bimeze neza cyane kuko abashinwa n'ubundi ibijyanye na engineering nicyo kintu bazwiho muri aka kanya, nibyo bintu bashoboye cyane, nacyo cyatumye nifuza kujyayo. Amasomo aragenda, amastage barayadushakira, part time mu nganda hirya no hino, n'amafaranga agenda aboneka gahoro gahoro.
Iyo mugiye gukora hari n'igihe ushobora kugenda aho wimenyereza akazi cyangwa se witoza bakaba baguhemba
cyane rwose.
None u Rwanda rukwitezeho iki rero ku bijyanye n'ibi bya engineering, ibyo uzakora utashye ni ibiki?
U Rwanda rwakwitega ku muntu wabashije kwiga mu Bushinwa ibijyanye na engineering impinduka nyinshi kuko iterambere ryabo riri hejuru rwose, baradusize. Iyo wize aha ngaha ubasha kumenya ibintu byinshi, ibintu bigezweho, tekinoloji igezweho, inganda zigezweho.
Abashinwa rero ugiye kubatwara akazi, bajyaga bubaka imihanda, amateme.
Ari muri sivo ariko abo mu nganda ndabatwara akazi da.
Ntabwo aribo bonyine bashoboye, n'abanyarwanda barashoboye
cyane rwose, wahawe amahirwe nk'ayabo ukigana nabo ukagerayo ukareba uko bimeze. Ntabwo aribo bonyine bashoboye, n'abanyarwanda barashoboye.
Hanyuma se hari akabazanya nkunda kwibaza, mu bajya aho ngaho mu Bushinwa hari abakobwa basanzemo cyangwa se niyo baba ari n'abamama ariko nk'abantu b'igitsina gore basangizeyo nabo baratangiye kwiga?
Barahari cyane rwose, gusa muri engineering usanga atari benshi nko muri amasomo ajyanye na business, ariko barahari, nabo barahari cyane.
Urebye se ubona engineering nabo bayishobora?
Bayishobora kuko barahari benshi nabo bayikora.
Noneho ubwo inama waha nk'umuntu w'umunyeshuri wagize igitekerezo ngo abe yakwitegura bashaka amahirwe niba yifuza kujya kwiga mu mahanga, inama wamuhaniza iyihe?
Inama naho umuntu wifuza kwiga mu mahanga ni ukwegera aba bantu babimenyereye nka Best World Link, bakaba bamufasha kuko urugendo rurakorohera, nta mvune uhura nazo nyinshi, akazi kose kaba ari akabo muri make.
Nibwire ko ubwo nta n'icyo bagombye gutinya kuko uravuze uti umuntu ariga ariko n'udufaranga dushobora kuboneka mu gihe umuntu arimo yiga, ukabasha nk'ukuba wakwirihira, ntabwo utegereza kubagira neza cyangwa se kubabyeyi cyangwa n'undi muntu wese wagombaga kugufasha kugira ngo wishyure amafaranga y'ishuri cyangwa se ubone nagutunga
cyane rwose. Tuzi tugenda tuboneka gahoro gahoro, nta mpungenge bakwiye kubigeraho ibyo ngibyo muri make.
Muri rusange noneho nk'abakobwa wabagira nama ki badukurikiye muri iki kiganiro nabo baba bifuza kujya kwiga haba mu Bushinwa cyangwa se no mu kindi gihugu, nk'uko waruvuze uti nabagira inama zo kwegera Best World Link Group kugira ngo nabo babafashe, ikindi wababwira ni iki?
Ikindi nababwira nuko batinyuka cyane cyane, ugeze aho urabibona usanga abakobwa bari ku rwego rwo hejuru cyane, usanga abarimu benshi ari abagore bigisha mekaniko, usanga ari abadokteri, ari abaprofeseri b'abagore kandi babizi ku rwego rwo hejuru rwose. Iyo nama nabagira ni ugutinyuka, nabo barashoboye. Niyo nama nabagira.
Niba hari ikindi wumva wifuza kubwira abakurikira Ijwi rya Amerika tutabashije kugeraho kandi wumva cyabafasha, kuko wowe wagize n'amahirwe yo kuba uri hanze ukajya mu Bushinwa, abantu ahantu hari igihugu cy'abantu bakora cyane, ni iki wababwira niba hari icyo akajambo ka nyuma wakwifuza kubabwira dusoza iki kiganiro?
Ikintu nababwira ni ugukunda umurimo nk'uko umunsi ubivuga, hanyine barakora cyane kandi ubona ko biteza imbere kubwo gukunda umurimo. Niyo nama nagira abantu muri rusange.
Mugisha Jean Claude, umunyeshuri mu gihugu cy'Ubushinwa, ndagushimiye cyane.
Ndabashimiye cyane namwe.
Ntitwatandukana ntabashimiye namwe nshuti twari kumwe ko bamwahisemo kuba hamwe natwe muri uyu mwanya. Abandi namwe mwifuza kutuganirira ku bintu bitandukanye muzatubwire, tuzabaha ijambo. Radio yanyu Ijwi rya Amerika irabazirikana kandi yabageneye umwanya mu biganiro byayo. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Murakarama, mukomeze kandi kugira ibihe byiza, amahoro iwanyu no mubanye.
Banyanyi biju rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tati ijwi rya Amerika i Washington DC naho kubakunzi b'umupira w'amaguru. Kubakurikirana shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu Bwongereza bita EPL mu Cyongereza, twamenyesha ko isezon yarangiye y'uwo mwaka ikaba irangiranye n'insinzi y'igikombe cy'umugwi Manchester City. Manchester City mu nkino zabaye no munsi, Manchester City yatsinze Brighton ibitsindo 4 kuri kimwe, Arsenal yatsinze Burnley ibitsindo 3 kuri kimwe, Crystal Palace yatsinze Bournemouth ibitsindo 5 kuri 3, Newcastle United yatsinze Fulham ibitsindo 4 ku busa, Leicester na Chelsea byarangije urukino bifite ubusa ku bundi, Liverpool yatsinze Wolves ibitsindo 2 ku busa, Manchester United yatsinzwe na Cardiff ibitsindo 2 ku busa, Southampton na Huddersfield byarangije bifite urukino bifite igitsindo ku kindi, Tottenham na Everton byarangije urukino bifite ibitsindo 2 kuri 2, magihe West Ham yatsinze Watford ibitsindo 4 kuri kimwe. Rero umugwi Manchester City umenyerezwa na Pep Guardiola niwo utsinze igikombe cha EPL cha shampiyona y'Ubwongereza inshuro zibiri wikwirikiranya no mu mwaka uheze muri season iheze niwo wari watsinze. Iyo ntsinzi rero yagiye kushika ku kino gwa nyuma kuko umugwi Liverpool warahiganywe nayo bikomeye cyane, wari nyuma inota rimwe, rero ntiwashoboye gutsinda Liverpool, ntiyashoboye gutsinda icyo gikombe cha EPL kubera irangije urukino naho yatsinze uno munsi iri inota rimwe inyuma ya Manchester City. Kubakunzi rero ba Manchester City tubifurije kugira ibihe byiza n'umunezero mwiza kuri ekipe yanyu. Ukuntu rero byarangiye imigwi izoja mu nkino z'igikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya mu Bwongereza, ni Manchester City yarangije n'amanota 98 mu kibanza cya mbere, Liverpool iza mu kibanza cya kabiri n'amanota 97, Chelsea iza mu kibanza cya gatatu n'amanota 72, mu gihe Tottenham iza mu kibanza cya kane n'amanota 71. Muri Europa League ni Arsenal iri mu kibanza cya gatanu, Manchester United iri mu kibanza cya gatandatu. Rero kubakunzi rero umupira w'amaguru nuko ibintu vyifashe no kuzorindira muri season ikurikira mu mwaka uza, umuntu akaraba ko mu migwi itashoboye kuwashika izoshobora kugira icyo yimariye mu kurindira rero iyo shampiyona mu Bwongereza nkuko mbejeje kubibabwarira ikaba yarangiye, ikaba yarangiranye niyo ntsinzi y'umugwi Manchester City. Ahandi bimaze kumenyekana mu mashampiyona yandi imigwi izaratsindiye igikombe muri shampiyona zawe ni mu gihugu cya Espagne, aho ari umugwi Barcelona watwaye igikombe cha Liga yabo shampiyona yo muri Espagne, naho mu Fransa ni umugwi Paris Saint-Germain. Rero amakuru rero twari ko tubabwira yaraya rero y'inkino no kurangira kwa season mu Bwongereza. Mugira ibihe byiza, mubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.